Pastor, before I proceed, I would like to take this opportunity to acknowledge one of our brothers coming all the way from Chicago to visit us. He is a man of God. He is also a pastor. He is in the person of Reverend Noah Buahen. Saints of God, shall we put our hands together for him? The people who walked in darkness have seen a great light. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulders. Amen. Shall we close our eyes and pray? Onyame humobrofo ye dawase bebre. Se Awurade wahwe ye nso ama afi akọ aproye na foforo asambetu ye biem. Ye dawase asafo Awurade ne wayama ye ewo afi nimu nyinaa mu. Se nye wadoma arakwa ankasamre ye ni bebi ayewo. Ye dawase ma odoba Yesu Kristo a Awurade nam ɔbaa bɛni Mary so wɔwo no na nka yɛn a ne yɛte akyirekyire ɛnɛ nam Kristo Yesu so yɛnya bɔne fa firi ɛnam Kristo Yesu so Awurade yɛnya fa ahodie turodoo yɛde n'asema wo daa onyame yɛkɔ so a ɛda wase efisɛ nea wayɛ no ɛboro adwene nyinaa so ɛkɔ so atu yɛ ho hyɛ wo nsa wo sa asafo ɛnyɛ yɛ ahoɔden ɛna ɛnyɛ yɛ nyansa na mmom ɛnam w'adom so ɛna wode yɛ aba bɛdu baabi a yɛwɔ yi ɛtu ɔman Ghana ɛhyɛ wo nsa yɛda wase asomdwue soronko a agyapa wode maa yɛ wɔ mmerɛ a na yɛyɛ election no yɛda wase wɔ baabi a wode yɛ aba bɛdu yi Samre yade bands united emu asofo ene asori members nyina ehye wonsa sania okura yen efri January aba besi December yesese erade wo mra yesa besi afefofuro mu no san hwe yeso saa biem yade yenuanu mom wo tonga eso hye wonsa o onyame onka ye ho a bibia ni wa yeya ebeyi Esese saa odoni nti asie no a ye di fiti afenase no ye besan e di fiti asie biem ekosi afia eba no nso ewieye eno nyamura eno nyam kan odini da ye di obiara ha bia so hye wo nsa se nam Kristo na wo esunti ene yen ye wonkwa ye da wase o Kristo Yesu din amen.